mo. Ukitaka flow, nitakupa flow. Ukitaka wo, nitakupa flow. Ukitaka left, nitakupa bends. Come to dance, baby.